yakakanye my baby. Engeri jontunulira muna masogo otwala moyo na mutima. Negombanya bulunchibo, negombanya mubirigo. Oyambale ngoye zikunyemira, ay, omutima ngukuwade gutwale. Kakanye, omwana mukunye, atude mu mutima ne mu moyo. Suti hati omutima gutwale. Kakanye, omwana mukunye, atude mu mutima ne mu moyo. Suti hati omutima gutwale. Onalisi mat, tati jukiba musomeso mukwano. Kawo kankoko kankumira kumoto. Kabisi kanju chikumugate pomera baby. Engeri jondagamu omukwanogo. Bunza zamiza nyongera kwa gala. Kakanye, omwana mukunye, atude mu mutima ne mu moyo. Suti hati omutima gutwale. Kakanye, omwana mukunye, atude mu mutima ne mu moyo. Suti hati omutima gutwale. Tuvudde wala tetwakatandika. Buguma balwendera tusinga tubukulula. Abafele balabu nga batutataganya. Batukoze ebikyamu bingi. Bibadde bingi but I was born to love you. Sweetheart, omutima nkwade gutwale. Kakanye, omwana mukunye, atude mu mutima ne mu moyo. Sweetheart, omutima gutwale. Kakanye, omwana mukunye, atude mu mutima ne mu moyo. Suti hati omutima gutwale.